kumva na Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda Radio Ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internete kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook, adresse ni VOA Radio Yacu. Tubibutse ko muri Uganda ho mudukurikira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Tubifurije rero noheri nziza mwese aho muherereye hose ku migabane y'isi, ikaze kuri radio yanyu muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twongere tubaha ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanye ba radio Ijwi rya Amerika. Nkuko twababwiye rero ku rubuga rwacu rwa Facebook, uyu munsi twawuhariye intashyo zanyu za Noheri. Hano muri studio ndi kumwe na Saida na Nadia Taha, twese hamwe n'ikipe yose y'Ijwi rya Amerika tubifurije Noheri nziza. Ubwo rero mwatubwira uko mwizihije umunsi mukuru wa Noheri, cyangwa se uko muteganya kubizihiza bitewe n'aho muherereye. Mbere y'uko tubakira ku murongo wa telefone, nimeye mwumva aka karirimbo.
Jesus Christ was born on Christmas Day.
radio ijwi rya Amerika i Washington DC tubashimire ko mwahisemo kubana natwe muri isaha ya muri isanga batari baduha nomero zanyu muziduhe ntimwiheze Nadia arabahamagara mukanya ariko nabamaze kuziduha mube hafi kuko arimo kubahamagara ku nomero afite ntabwo murimo kwitaba kandi uyu mwanya nuwanyu dukomeze rero tubaha nakandi karirimbo ubwo mukanya arabashaka Mwami Yesu yavutse ivuka ry'umucunguzi isi yose abakristo bizihiza kuri uyu munsi wa Noheli. Uyu munsi rero twawubahariye tubifurije kandi ko ubabera mwiza. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire Rwagasore Leonard. Wiriwe neza.
Wiriwe neza Radio y'America.
Yego yego Noheli nziza.
Namwenda bifurije Noheli nziza mwese aho muherereye cyane cyane mwe banyamakuru.
Yego yego urakoze cyane nawe turayikwifurije n'umuryango wawe n'inshuti zawe. Hanyuma urahagana hehe urashaka kwifuriza abandi Noheli nziza n'icyo wifuza kudusangiza muri uyu mwanya?
Aka kanya tuvugana mperereye mu gihugu cya Tanzania ni mukoa wa Kagera wilaya ya Cherwa.
Yego
ndashaka kwifuriza Noheli nziza papa na mama bari baherereye mu gihugu cy'u Burundi muri komine Giteranye. Ndifuriza Noheli nziza abantu bose twakoranye rusasuma imuyinga muri Hotel Garden niyo banyagiteranye. Ndifuriza Noheli nziza mukuru wacu Nkunzimana Florian. Ndifuriza Noheli nziza umugenzi wanjye nkunda cyane ari mu gihugu cya Uganda Kampala Masabarakiza Ernest n'abandi twagesura abana batandukanye banyumva mbona ku izina kuri Facebook nkaba ndi Rwagasore.
Yego yego
murakoze cyane.
Urakoze nawe. Hanyuma mwizihije Noheli gute? Umunsi mwawizihije gute?
Hano muri Cyeza tumeze neza cyane. Ndabona abantu mu bunywero abantu bariko bararaba imisira yanga na Simba byakinye abantu barishimye. Reka nta kibazo ndiko ndabona abantu bameze neza kabisa.
Nuko nuko Imana ishimwe. Ye urakoze cyane rero ubwo mugire ibihe byiza. Ye twakire na Emmanuel Imana ishimwe. Wiriwe neza.
Urakoze cyane. Niyo neza.
Urahagana hehe Emmanuel?
Ende Bujumbura.
Mumeze mute Noheli yagenze gute aho nga Bujumbura?
Noheli yagenze neza. Yagenze neza ko turakomeye.
Nuko nuko.
Ego.
Ye. Urashaka kwifuriza abantu se Noheli nziza?
Ego.
Umwanya ni wawe.
Ke. mbere kuri papa na mama bari mu ntara muramye mu rutegama ngabya ngo nohere nziza kanje nja kutuvukana bose iyo bari hose ko hari abatari mu Burundi kanje nja ku nshuti n'abagenzi abo dusengera hamwe ego
bose nohere nziza ubwo rero nawe kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Twakire Mike Manishimwe, uratwumva Mike?
Turabumva neza cyane jana ku jana.
Nuko muratwumvira hagana hehe ubu ngubu?
Umwana yatuvugana turi turabumvira mu gisagara cya Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Mwizihije noherese?
Nari nuko tuko twahiriza neza mu butungane ntangere nubwo nawe nyine ubukene buhari nko mu gihugu iwacu.
No uko mushoboye mwayizihiza uko mubishoboye
neza cyane.
Nuko hari rero abo wifuriza noheli nziza
kuri twese cyane, kandi turayifuriza n'abari mu gihugu nubwo nawe numva bitaborohera bivanye n'ubukene buhari bivanye nk'abatashoboye kuduga bava nko mu gitara cya Butukura bajya nko mu gitara cya Rukuru sambosa Kayanza samuyinga gutyo kubera benshi abo twagiye bose batutera akamoko batashoboye kuduga.
Batashoboye kugira gute kuduga?
Kuduga kugira ngo bajye kujya Noheli mu mihana basangire n'ababyeyi babibarutse.
Yego, yabwo twizere ko ubutaha bizakunda bakabasha kuba bari kumwe, cyangwa se ko bazabasha kuba bari kumwe nda no ku mwaka mushya.
Ibyo ni byo guteka Imana ko rwose kama nari kura byose.
Yego,
kandi murakoze cyane, radushimira nabo turi kumwe dose basangira Noheli dusaba nabo n'abari mu gihugu bose uwarusaka kibasho ugasangira n'uwundi ubona kari nira gifasiwe. Nuko kanyiraho
ni byiza ugize icyo afite asangire n'abandi nubwo butumwa bahaye
neza cyane.
Urakoze cyane rero, kandi mukomera aho ngaho. Nayo
umukunzi w'igihugu cya Amerika yitwa Inosa arereye ingozi nawe yenda muri Full General nziza ubona ko ingozi bakunda kumvirita cyane no mu karere ko mu Kayanza. Tunabasaba yuko nk'igihugu cya Amerika mwoyagana leta kugira ngo basubire gutambirana mu gihugu cyose.
Twizere ko bizakunda muri uyu mwaka. Ntabwo ari twe tuzabitera, ariko twasabye ko bakongera gufungura, turacyategereje igisubizo. Twizere ko bizakunda muri uyu mwaka.
Nibaza ko Imana izabikora.
Nta kiyidanira.
Urakoze cyane
rero, ibihe byiza aho ngaho Nairobi.
Urakoze cyane Katana.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Ku wa gatatu twajyaga tubaganirira ku bijyanye n'ubuzima, amagara y'abantu, ariko uyu ni umunsi wo kwishimana twese hamwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kugira ngo tubahe umwanya nabo basuhuze inshuti n'abagenzi nk'uko mu Kirundi babivuga, abavandimwe n'inshuti. Twakire Maombe Dani, uranyumva?
Ndakumva cyane.
Uratwumvira hehe?
Ndabumvira mu Rwanda, ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango.
Nuko mwiriwe mute rero, mumeze mute, mwizihije Noheli gute?
Ya nambi yase urabona na byase abantu bambaye twenda dushyashya, abantu barimye bijuse, abantu bagiye gusenga aho insengero zifunguye kuko inyinshi ntabwo ziruzi ibyangombwa. Abanywa ko gasembuye urabona, mbega banezerewe bagenda.
Ariko rero bibuke tumwe rese
nuko
kunezerwa bakarenza, kandi bashobora kunezerwa bananyoye n'amazi
cyane, biba bibi biza kuba bibi nyuma.
bataza kuyoberwa inzira ibacyura mu rugo. Nuko hari n'umuvandimwe nawe uri i Kigali nawe yatubwiraga ati Noheli rwose yaryoshye, ati kandi ibirori birakomeje. Nibaze ko ari nayo mpamvu bamwe turimo kubahamagara ntibitabe kandi baduhaye nomero, ariko twizere ko baba hafi.
Ntabwo seriye babashyizemo, nabaze batanze nimero batari hafi.
Bagaruke rero hafi ku mugani wawe, bashyire mu buseri naho ubundi
tuba twagize Imana mukaduha urubuga ajuryamire kadarikunda cyane. Njyewe si n'ubwa mbere tuvuganye, ni nk'inshuro hafi ya kane. Njyewe ndamba mbakurikiye gatanu kuri gatanu, inkuru zose mu postinga mba nzireba, ngenda ntiya komenti nkora amalayiki amasheya. Ndabakunda cyane, niyo ndi mu rugo numva nyine ibiganiro byo ku mugoroba. Ndabakunda cyane, usanga muri update ku nkuru zose.
Reka rwose ngushimire kuri uwo mwanya ufata ukakurikira ibiganiro byacu, ukanatubwira n'icyo utekereza. Burya birafasha cyane, birafasha kumenya icyo umuntu atekereza ku biganiro, ku nkuru zitandukanye, no kumenya ko hari abubwira babyumva, hari abantu babikurikiye.
Tuba duhari rwose.
Ubwo rero reka nkubwire, reka mbonere akanya ko kwifuriza rero Noheli nziza n'umuryango wawe n'inshuti zawe.
Yego, nanjye rwose ndabifurije aho muherereye n'imiryango yanyu, mukomeze mugubwe neza. Nimba mwama kanya nkaboneraho no kwifuriza abandi, sinzi nimba
cyane rwose. Oya cyane rwose, uyu ni umwanya wawe.
Ndifuriza Noheli nziza, mabe mwanya kiriye bo ku ijwi rya Amerika, guhera ku muyobozi wanyu kugeza yemwe no kurinda kuri gete, mbifuje Noheli nziza uko ijwi rya Amerika mwese. Hanyuma ku muryango wanjye rero ndifuriza Noheli nziza umudamu wanjye, nifuriza Noheli nziza umwana wanjye bita Ineza Shami Daniela, nawe yakubwe neza kumwe kugira Noheli nziza. Ndifuriza Noheli nziza umuhungu bita Sabaturi Rutsiro, ndifuriza Noheli nziza mama wanjye bita Mukamusana Ransuri Nyanza, ndetse na mubyara wanjye bita Macumi Augustin, nawe agire Noheli nziza. Ndifuriza Noheli nziza abantu bose bari mu kagari ka Migina bazi kuri Mahombe Dani, ndabifuje Noheli nziza cyane, akomeze bavuge neza. Ndifuriza Noheli nziza abantu bose bari mu karere ka Ruhango, abantu muri murenge wa Bweramana, ndabo mbifuje Noheli nziza cyane. Ndumva arabo.
Yego, nabo utavuze utabashije kuvuga amazina muri uyu mwanya, ubwo nabo rwose bifuriza Noheli nziza.
Mahombe Dani rwose mbifuriza Noheli nziza. Ubundi amazina yanjye nyirizina ni Masengesho Daniel, ariko Mahombe ni mu Giswahili. Buri aba abanzi kuri Masengesho Daniel,
ubwo nabyo barabimenye rero. Masengesho Daniel Mahombe Dani,
nuko nabishyize mu ruzungu nkavuga Mahombe Dani.
Ntari ibi
ariko
Dani ni ukuvuga ni Daniel wahinnye.
Yego,
Mahombe Dani. Yego, ukomeze rero kugira ibihe byiza.
Yego, murakoze cyane, ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Natwe turabakunda. Ndagira ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga. Ni ikiganiro rero uyu munsi twabahariye kugira ngo musuhuze abavandimwe n'inshuti mu bifuriza Noheli nziza. And its wonders appear, the scent of time fills the Christmas the air, while the church bell chimes and there's joy everywhere. Some precious gift, like the little one's eye, God's blessed lift stays the weary and wild. This Christmas time, keep its magic right here within your heart.
every day of the year.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ijwi rya Amerika rero radio yanyu irimo kubaha umwanya kugira ngo musuhuze inshuti zanyu. Twakire Richard Livingston, uratwumva neza?
Hello, hello.
Hello. Ego komera, urahagana he?
Good afternoon.
Good afternoon. Urahagana he?
So we cannot talk to her about Kiswahili or English because I don't know very well in Kirundi.
In Kirundi? Okay. Urachumva?
Pore.
Pore pore. Gache chane. Reka rero. Ifu inshuti zawe na bavandimwe no head in this.
Asa. Ni yani ko Nairobi. Hello.
Keep going.
I am in Nairobi. I want now greeting someone from Nairobi, USA.
Mm-hmm.
My uncle, my sister from Uganda, my brother from South Africa, my best from Yuka. Yeah. A lot of friends we work now together from Nairobi.
Kutavuga mazina yabo?
Oh, Richard Bay from Nairobi. Richard Forever from South Africa. Richard Irakoze from UK. Cloudy from Jamaica. Nadine from France. I wish you now song never be enough.
Reka rero tugushimire nubwo wavuze kutumva ikirundi utavuga ikirundi neza, ariko ubwo reka tugushimire kuba wafasha aka kanya. Urakoze cyane. Noheli nziza.
Okay, thanks.
You're welcome. Ni radio rero Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tusubire ku murongo wa telefone turakira byose n'Imana. Elisa, uranyumva?
Ndakumva neza.
Uri mu Rwanda ahagana he? Ndebye nomero yawe.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Abandi mu mbateza amatsindi mu mbumbu.
Nuko nuko, urakoze cyane kufata umwanya ukatwumva. Mwizihize Noheli gute?
Noheli uko biri kose uburyo twayizihije rero. Mu bushobozi buke buri wese afite biragaragara ko yabashije kugira icyo akora kugira ngo arebe ko yakwizihiza Noheli. Ababasha kujya gusenga bagiyeyo, abandi abatajyayo bo ni ugushaka icyo kurya biyakiye. Abandi nko kuri uno mugoroba hano ndi ku gasantere ka Rutabo ndi kubona abashoboye gufata agacupa barimo bagafata, abandi baranezerewe. Ni ukuvuga ngo nanjye ku giti cyanjye hari icyo nabashije kubona, nariye nubwo wenda nari nabona agacupa ko kurenza, ariko ibintu ni amahoro.
Urenzeho n'amazi, ibyo aribyo byose biramanuka.
Niko bimeze, amazi nayo burya ni nayo ya mbere ahubwo.
Cyane. Bavuga se ko ari isoko y'ubuzima.
Ubuze?
Amazi, bavuga ko ari isoko y'ubuzima.
Ni isoko y'ubuzima, kandi mumenye buke mu byo batubwira, batubwira ko bitatu bya kane bigize umubiri w'umuntu ari amazi. Ubwo rero niyo ya mbere, ahubwo ibindi byose biza ari inyongera.
Cyane. Arasukura mu mubiri kandi ni amazi ushyize mu mubiri nayo agenda asimbura ayo watakaje.
Niko bimeze.
No, ura urifuriza abandi rero noheri nziza.
Mbo, reka rande tuze noheri nziza mbere ku muryango wanje, mugore n'umwana. Mbo, noheri nziza kuri mama uri mu gihugu cy'Ubugande. Abavandimwe banjye harimo bashiki banjye na mukuru wanjye bose mbifuje noheri nziza. Famiye yanjye harimo nyogokuru, ba data wacu, abo bose mbifuje noheri nziza. Bo arufredi nifuje noheri nziza abantu bose bateze amatwi radio rya Amerika bose nabwira ngo bagire noheri nziza abayiziza n'abatayiziza bose n'umunsi usanzwe tuba tugomba kwizihiza kwishimira cyangwa se abatabishoboye bagafasha ababishoboye kwishimira aba ndavuga n'abantu bose babateze amatwi bagire noheri nziza
yego reka ngushimire mu mwanya wabo kubera ko batabasha kubikubwira ariko ndi baza kuba gushimiye mu mitima yabo
nuko rwose niko bimeze ubwo abantu bose bari ku isantere ya Rutabo abasha kumva ijwi rya Amerika n'abataryumva bose nababwira ngo noheri nziza
abataryumva rero baryumve bagerageze kuryumva
niko bimeze
atazagira ikibatega turi kumwe ukomeze kugira ibihe byiza
yego murakoze
twakire na Desire Desire
ano
wiriwe neza
mwiriwe n'amahoro
n'amahoro urahagana he
ni ga Kampala mu Uganda
yego mwizihije noheri gute
noye ni nziza kiretse nyine ko kavura kaza gute kagwa mugo ubundi ni sawa bimeze neza
nako kavura nako banza nako ari keza gashobora keretse ari mwinshi hari
ntabwo ari mwinshi cyane
hanyuma haraba wifuriza noheri nziza
ego ndi kuza na nziza mama wanjye ari mu Burundi sister wanjye ndi mu sali mu Burundi abana bose bemera ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo bose ndabifuriza na heri nziza na cyane cyane abantu bose bumva ijwi rya Amerika bose ndabifuriza na heri nziza n'umwaka mushyashya
yego ngushimire mu mwanya wabo urakoze cyane hanyuma baramenye ko mfite izina rimwe
ndiye ndiye kubwayo
ndiho kubwayo
yego
uri Kampala
yego
ubwo rero niba nta kindi wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika twa kureka ukajya gukomeza ibyo wari urimo
yego nta kibazo murakoze cyane
urakoze nawe twibutse abo turi kumwe ku iyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi radio yanyu yabageneye uyu mwanya abaduhaye nomero batari hafi rwose mwegere telefone zanyu cyangwa se mwegere radio yanyu hanyuma uyu mwanya ntitupfushe ubusa you believe I got peace of mind.
get busy. Even on holidays, you know I get busy. All decked with holly. Me and St. Nick about to take the tip and get jolly. If you've been good all year, throw your hands up and spread good cheer. And if you're standing under the mistletoe, so let me hear you say, oh yeah.
Oh yeah.
And you don't stop. Merry Christmas. Merry Christmas. Have a happy
Noheli nziza mwese abakunzi b'ijwi rya Amerika aho muherereye hose abatwumva aho muri tubifurije noheli nziza ku murongo wa telefone dufite Siriro Muvunyi wiriwe neza
cyane eshene
noheli nziza
cyiteza kuzwe
iteka ryose hanyuma ko uri telefone yawe iraza irimo gucikagurika telefoni yawe irimo gucikagurika reba ukuntu wahagarara hamwe
ariko iyo mugiye madu hamagaje nimero zo mu Rwanda nkunda kubona sinzi ikibazo kibaho
ntacyo turakumva twebwe ndakumva ye nawe n'umuryango wawe
nziza ya radio ishuri ya Amerika yose. Hello?
Ikomeza?
Noheli nziza ku muryango wawe wose no ku muryango wanjye. Noheli nziza ku muryango mvukamo niwo nashatsemo
telefoni yawe ifite telefoni yawe ifite ikibazo birimo gucikagurika
nimunyure ku murongo muze kungaruraho rero kugira ngo tureko bikunde
okay sawa naho mukanya
kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru ziziza ko Yesu avutse mu ijoro ku musozi umva amajwi menshi And its magic is here. It's Christmas time, and its wonders appear. The scent of pine fills the Christmas air. While the church bell chimes, and there's joy everywhere, some precious gift.
That is with America, Washington DC. Siriro hagarutse ku murongo, uratwumva?
Gatanu kuri gatanu noneho umva ndabumva bye
iyo mazi rero ukoze abari uzajya ukoresha nituguhamagara
oya iyo muduhamagaje nimero yo hanze yaho ngaho birakunda ariko iyo mwakoresha iyo mu Rwanda ntabwo twumvikana neza
nuko noneho turakumva ubwo twongeye tuvuge ngo noheli nziza kuri wowe n'umuryango wawe n'inshuti zawe n'abandi muri kumwe aho ngaho hanyuma rero ijambo ni ryawe
Yego nanje ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kuri uyu mwanya mu mpaye. Nanje mbifuriza Noheli nziza wowe Jenny n'umuryango wawe wose.
Ndagushimiye.
Ndetse na staff y'Ijwi rya Amerika yose nyifurije Noheli nziza.
Eh, urakoze cyane.
Noheli nziza rero ndeka nyifurize umugore wanje n'abana banje. Noheli nziza ku muryango mvukamo abavandimwe banje. Ndetse n'umuryango nashatsemo kwa data bukwe na baramu banje. Noheli nziza ku bakristu gatolika bose cyane cyane abakristu basengera muri paruwasi gatolika ya Rukara. Noheli nziza kubemera Noheli, kubemera ivuka rya Nyagasani Yesu Kristo, abemera Noheli bose mbifurije Noheli nziza. Inshuti zanjye zose, abantu bose bangiriye neza muri uyu mwaka turi gusoza, ndabifuriza Noheli nziza. Noheli nziza ku buyobozi bw'igihugu cyacu, abepiskopi ba Kiliziya y'u Rwanda kimwe n'abashumba ba Kiliziya y'isi yose. Noheli nziza ku bantu Noheli bayijije barwaye, abagize ibyago bakomere, abageze mu zabukuru. Ndabifuriza gutwaza no gukomera. Noheli nziza ku bantu bari mu ngendo zinyuranye. Noheli nziza ku bantu bafite ibibazo binyuranye byo muri ubu buzima bitajya bibura. Abantu Noheli sanze isengero na za Kiliziya zabo zifunze, ndabifuriza Noheli nziza. Hanyuma twebwe Noheli uko twayizihije byari ibintu bishyushye cyane, uretse yuko iyo umwaka ije yihariye kuko isanze insengero zimwe na zimwe zifunze, aha abenshi misa n'amateraniro babyumvira kuri radiyo nyine, batabashije kuba bateranira mu nsengero. Ikindi iyi Noheli tuyijihije twari turi mu gihe kitoroshye nyine cy'ibura ry'amafaranga n'imyaka ku isoko ikaba ihenze, urabona ko ari ibintu biba bitoroshye nyine. Ariko kubayihimbaje ari bazima nyine ni uko nguko biba bigenze, ibintu byose Imana ibibizi. Rero ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima, reka mpe n'abandi umwanya bagire bifuriza abandi Noheli nziza. Ariko munitwa Twagirezu Mariseli, ahari nifurije Noheli nziza n'abantu bafunze nabo bagire Noheli nziza. Bashaka kuba bateze amatwi Ijwi rya Amerika, bihangane bakomere, bose bagire Noheli nziza. Murakoze cyane.
Ndagushimiye rwose bwo nawe Noheli nziza, mukomeze kugira ibihe byiza. Yego, twakire Hakizimana.
Neza,
wirewe neza, urahagana he?
Ndi i Nyanza mu murenge wa Busoro. Ni mu ntara ya Majyepfo.
Yego, Noheli nziza.
Ni Noheli nziza kuri twese. Ndishimye cyane, ni ukuri kubamo muduha akanya tukabavugisha, tugasuhuza imiryango yacu, tutegeranye abo tutahuye nabo. Ibi bintu nibyo kwishimirwa cyane.
Tuba twabatekereje kuko tuzi ko namwe mudukunda.
Yewe, reka nkubwire. Ni ukuri ko Imana Radio Ijwi rya Amerika ni radio nziza. Ndahamya neza ko abantu benshi bayitega amatwi rwose kubera ibyiza mutugezaho, amakuru meza aba yabereye hirya no hino. Cyane rwose turayikunda cyane.
Urakoze cyane kutubwira uko bihagaze, natwe turabakunda.
Yego, hano rero mpagaze nakuye kuri mu murenge wa Busoro mu Nyanza. Ngo nyine na si twese kuba wenda twabonye amafunguro, harimo wenda n'ababwiriwe, birumvikana. Ariko mu by'ukuri shishije amaso mu misozi hirya no hino imbere yanjye cyangwa inyuma yanjye, urabona ko udushyimbo turi mu mirima utaburara rwose. Ntabwo waburara, hari aho byeze, hari aho bitaruma, hari aho watonora. Ibitonora urabizi?
Ndabizi.
Yewe, hari n'aho basaruye ariko kubera bitarabona izuba cyane ntago biruma ngo haboneke bya bindi byombi.
Ntacyo bitwaye n'agatonore kararyoha
cyane rwose. Igihe mbura kizi?
Ndakizi. Ni iki ibishyimbo byumye batonora bashishuraho igihe cy'inyuma?
aha ni bishyimbo babyoroshye batari bya bindi babyumye none bagakora rwa ruhu none bikagenda bikoroha cyane bakunda kubirisha ubugari niho biba biryoshye kurenza
barabyini babyinika mu mazi bika uruhu igihugu kikabasha kuva
ndumva umuco nyarwanda
oya ntabwo umuntu yakwibagirwa umuco tugomba kubumbatira
noneho no ku isoko urebye ibirayi aho bihenze ni 500 hari n'ibyane ni 5 kuwa mbere nari ndi mu karere ka Ruhango hari mu mujyi iho biragura 420 yewe hari n'ibya 360 narabibonye rwose kuko nahakuye ibyo kurya uno munsi by'ifiriti aranfite arabashyitsi bansuye baramubanye babiri hari n'umuryango wanjye nyine tuba duturanye data na mama cyangwa n'abavandimwe mukuru wanjye tuba duturanye akadivayi kabonetse mbo twasangiye mbese ye kandi ikindi ndabona n'akavura kari kujojoba rwose ure cishije amaso mu idirishya akavura kari kujojoba hano ndi iwacu rwose
ese ibyo biciro uvuga by'ibiribwa bya birimo guhenda byaba byatewe n'uko hari abantu benshi barimo guhaha ibyo bagura bikaba byabaye bike noneho ibiciro bikazamuka
cyane rwose iminsi mikuru nago yiburira abantu benshi bakunze guhaha uko byakagenda kose
niho
umunsi mikuru abantu barahaha pe noneho bigatuma wenda hari igiceri kigiyeho ariko ntabwo ari kimwe n'ibihe byashize ibihe byashize ikirayi hari aho cyaguze ndumva ari 800 n'igihumbi ariko urumva 500 si amafaranga menshi cyane yewe na 400 si amafaranga menshi cyane ariko ntitwirengagize nyine na bariya baba batayafite ariko mu by'ukuri hari imyaka yatuma umuntu ataburara cyangwa abwirirwe hano hameze neza cyane nta kibazo buriya se sinasuhuza abantu bamwe na bamwe
cyane rwose ijambo ni ryawe
reka mbere ku ishuti yanjye yitwa niyo mutabazi Josue ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu mu bice bya West na Coast hariya hafi y'inyanja ya Pacifica
twizere ko agakurikira radiyo Ijwi rya Amerika akaba ari bubyumve
cyane rwose arayikurikira kuko nejo ntitwavuganye ambwira ko akunze kuyumva hari bakuru banjye babiri bari muri Mozambique yitwa Noah na hari witwa Noah hari n'uwitwa Roti bari Mozambique hakaza mushiki wanjye uri mu Bugande kwa data wacu hakaza Thomas Cameron nawe ari aho ngaho muri Amerika hakaza umusore mbere ye nyiraroma witwa Dani hakaza umusore witwa Emmanuel Sabimana ari yeno umusirikare abamubereye ise kwa data wacu hakaza mushiki wanjye ari mu Rwanda yitwa Mutesi hakaza niyo shuti mukuru wanjye kwa data wacu akaba ari Kigali mu Rwanda hakaza mama wacu ari mu murenge wa Busoro yitwa Mukawera hakaza umuhungu we ubwo navuga ko tuvinde imwe ndi mukuru we akaba yitwa Emile hakaza umuhungu witwa Kabayiza nawe ari muri RDF hakaza mama wacu nawe yitwa Suzana ari mu murenge wa Busoro hakaza mukango senawari kujiri ya Amerika hakaza abanyamukuru banyu harimo Shimimana Mugasaro rwose agubwe neza uwo mu papa ndamwemera cyane cyane rwose buramba nishimye no kumba umva ibyishimo byasaze mana yanjye hakaza data wacu yitwa muziku izina Segore ariko muheruka bibiri subwo se ni 2008 ubu ntago ndongera kumubona ariko ariho ndabizi
ko ari kera cyane
icyo gihe naha ku data wacu twa Segore nahabaye 2005 nza kuvayo ndasubira mu rugo iwacu ubwo nago turangira guhura ariko ariho
amakuru akubwira ko
hari
nuko
rwose cyane nawe yumve ko narakuze kuko nabaye ndi umwana muto cyane
yumve kumusuhuza
kandi nkunda umuryango wanjye abantu bose banzi ko ndi bari umuryango wanjye
ari kure cyane se
ariho
wumvise ari ahantu kure
birashoboka nagari mu karere kamwe nagari mu karere kamwe ariko rutarenze icyumweru nzabamenya makuru yiwe
twizere ko ameze neza
yuri ameze neza hari n'abadata bacu batakiriho bapfuye nta ndi umwana ntabazi na nubu ntago ndabasha na urumva ntabwo tuzahura ariko nabo njya mbasabira ngo tuzongere tubonane kandi rwose ino bonane ino minsi mikuru ni ukuri twazayicamo Venosity Shimiyimana duhuye tuvuganye kuri telefone ndamushaka cyane
uzamwandikire cyangwa waranditse
rero ukuntu byagenze kira kiganiro agasari yo ka iyo kirangiye iranimera duha kuri WhatsApp nayibuze burundu ntayo mbona rwose WhatsApp ndayikoresha iranimero ndanayizi mu mutwe ni savinga muri telefone nayishaka muri WhatsApp nkayibura uburyo nzamubona nibwo bwanyobeye
ndaza kureba iyo nomero hanyuma ubwo mubwire cyangwa se wowe ariko se kuvuga ko wayanditse
ndayifite maze imyaka ibiri nyishaka muri WhatsApp uko narayibuze
ubwo igomba kuba atari yo iyo urimo gushaka ashobora kuba hari umubare wibeshyemo
yawe rwose ndanayizi mu mutwe ndetse iyo ikiganiro agasaro kirangiye ayisubiramo nkongera nkayandukura neza WhatsApp yayo narayibuze
ubwo nzavugana nawe ntabwo namenye ubwo ikibazo aho gihagaze niba ari ukubera ubwinshi bw'abantu banditse arimo gushakisha ko akazi nawe ni kenshi kugira ngo urabizi kugira ngo abone avugane n'abantu baba bamwandikiye ni benshi cyane
byo iyo muri Amerika se mwebwe murabona mu bimeze bite ikirere cyanyu kimeze gute
ikirere cyacu kimeze neza hari ubukonje ariko ejo hari hakabije gukonja ariko ngubu biragenda n'imvura yaragwaga ariko n'ibihe by'imbeho turabimenyereye
Thomas ko abayiheje
oya ntabwo abayiheje barimo kubategurira ibiganiro bitandukanye kandi urabyumva buri gihe cyane cyane biriya bijyana byajyanye n'amatora ibijyanye n'uhererekanya ry'ubutegetsi nuko
ariko mambo uriya mugabo ndamukunda ni ukuri kw'Imana
ubwo arabyumva ndaza kumubwira maze rero reka twe gufata umwanya munini duhe n'abandi bifuza gusuhuza hanyuma ubwo tukwifuriza ibihe byiza
yego nakwifuriza umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda ati
turakuba cyane kubwo umutekano mu Rwanda ubuhari murakoze cyane
yego urakoze nawe twakire na Kiza Kiza Derek
parame
wiriwe neza
wiriwe muri Amerika
yego yego umeze mute noheri nziza kandi
noheri nziza kuri twese Kiza David Melanie kigari mu Rwanda ndabakunda cyane izi rya Amerika maze imyaka ibiri ndikurikirana neza najyaga mbyumva ku mashuri ariko aho nshoreye narahugutse nagira ngo ntangire mbashimira cyane mbifuriza na noheri nziza
reka tugushimire
ariko mbashimira cyane porogaramu y'agasaro kaburaga iriya porogaramu narayikunze cyane irimo ubwenge guhuza abantu badaherukana abantu bamaze imyaka itanu baherukana Jenoside ikirangira bakongera bagahura ababyeyi bagahura n'abana narabikunze cyane nkajya nandika muri komenti rimwe na rimwe ariko kugira ngo mukazisoma ariko nagira ngo mbashimire rwose
reka tugushimire natwe kuba ukurikira kandi ugatanga na komenti mu biganiro byacu bitandukanye
cyane rwose na hanyuma natakaga kugira ngo nifurize noheri nziza abantu baherereye ibice by'ahantu bita za Gikoba mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Sabagwe
yego
niho kwivuko ndabasuhuza cyane abantu bose bateze amatwi harimo n'umubyeyi wanjye bita Jenny hanyuma n'abavandimwe banjye ku zindi imwe harimo Jodi harimo Joyi hari na mushi wanjye uri mu gihugu cya Amerika utuye mu ntara ya Washington DC ndamushimira cyane ku bwa sapoti kandi ndamusuhuje
kuruhande
rw'ijwi rya Amerika ku ruhande rwanyu ndabashimira uruhare mudahwema kugira ngo mutugezeho amakuru agiye atandukanye kandi abakozi bose b'ijwi rya Amerika mbifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire harimo Thomas Kamirindi nawe muri rusange
reka ngushimire cyane rero nawe kandi tukwifuriza noheri nziza n'umuryango wawe ndagushimiye mu izina rya bagenzi banjye
murakoze cyane ijwi rya Amerika turabakunda
natwe nuko mukomeze kugira ibihe byiza hari ku murongo wa telefone bambwiye ko hari Rahimi sinzi niba izina barivuze neza ni Rahimi ni Ibrahimu
ni Rahima Kusaji
Rahima nukura uraho neza
tumeze neza kabisa
nuko noheri nziza
nukuri mwese ahongaho muri Amerika
yego urahagana hese
ubu tuvugana ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri province ya Sud Kivu teritwari ya Kalehe mu centre ya Nyabibi
mwizihije noheri neza
bon urebye twahizihije neza uretse akantu kameze nk'akavura kashatse kuturosera n'amazu menshi y'abaturage hano muri Nyabibwe yahiye amazu agera kuri 30 n'andi ariko
tumeze neza yatwitswe n'iki
umuriro ntabwo twabashe kumenya aho waturutse ariko amazu yahiye yakongotse kabisa
ariko twizere ko nta bantu bahasize ubuzima
oya nta bantu bahasize ubuzima ni amazu n'ibintu gusa byagendeye
hari hatuwe cyangwa na maduka
hari hatuwe bo ni ahantu bacururizaga ariko nanone hari hatuwe n'abantu benshi cyane ku buryo
aho hitwa ngo iki
hitwa Inyabibwe muri Avenue du Marché muri province ya Sud Kivu ubusanzwe turaho tumeze neza kabisa uretse ibibazo by'umutekano mukeya biri muri province ya Nord Kivu ariko twebwe noheri twabizihije neza
nuko hari rero nabo ushaka kwifuriza umunsi mwiza wa noheri
wambere ngifurije ni abanyamuryango banje madamu wanje ndi kumwe nawe hano n'abana banje abavandimwe nanone bari muri muri Rutshuro aho ni muri province ya North Kivu abanyamuryango banje bari mu Bufaransa n'abari aho ngaho muri Washington District of Columbia
twizere ko bakurikira ijwi rya Amerika
ku isi ndababyeyi banje Perezida mushya watowe aho ngaho muri Amerika Donald Trump turamukunda cyane tumwifurije Noheli nziza
yego
namwe banyamakuru ba radio ijwi rya Amerika
urakoze cyane natwe turayibifurije hanyuma se mbere y'uko ugenda niko wahana madamu wavuga ikinyarwanda se wamuha telefone nawe akasuhuza inshuti n'abagenzi niba warangize
nahageze muraho
neza umwaka mwiza na Noheli nziza
ingo turashima Imana kabisa
nuko ye nagira ngo nawe tuguhe umwanya ntabwo dukunze no kubona abadamu kuri radio nagira ngo tuguhe akanya nawe wifurize Noheli nziza ndetse n'umwaka tugiye gutangira ariko tuzababonera igihe cyabyo nabwo nimubona akanya tuzongera tuvugane
Noheli kabisa nyifurije ababyeyi banjye n'inshuti zanjye zose ziri ahitwa Ubushushu muri teritwari ya Kalehe na mabuko na data bukwe
yego urakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza
namwe murakoze
yego ni radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tubashimire mwese rero abo twari kumwe isaha ndabona irimo kugera ku musozo urushingiro hafi kugera mu kadomo twabashimiye rero ko mwabanye natwe muri kiganiro aho twifuje kubaha umwanya kugira ngo musuhuze mwifurize Noheli nziza inshuti abavandimwe banyu hanyuma turi kumwe kandi turabakunda ibihe byiza bisoza umwaka mukomeze kugira amahoro n'amahirwe mu miryango yanyu ku buhanga bw'ibyuma hari Saida yarafatanije na Nadia Taha kuri mikoro ne Eugenia Mukankusi nongereye mu izina ry'abagenzi banjye bose dukorana hano ku ijwi rya Amerika n'abatuyobora tubifurize Noheli nziza aho muri hose mwebwe n'abanyu ariko kandi tunabifuriza ubuzima buzira umuze
Utumani wisi ya heri Chakubere kaho